Yeah. I want a man, want a man, want a man. They call me sing, sing, sing. Yeah, yeah.
It's Gibran on the beat.
Ni me toca sangu ba, ni ka kuna wewe, ni ka kutongo sa. Nika kuomba namba simu, kasema bila bia haitapendeza. Yeah, nikaona siyo freshi. Nika dondosha kileti. Iyo kwangu siyo kesi. Nika kuagizia na misosi. Nauliza why? Umekunywa bia zangu alafu niondoke mwenyewe. Umetumia pesa yangu alafu nisilale na wewe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. They don't know why. Nipeleke polisi, polisi. Uya waite polisi, polisi. Nipeleke polisi, polisi. Uya waite polisi, polisi. Kwanzia jumba kachini, jumba kachini. Ulivyo pendezo na niacha mimi hui. Hebana zumba kachini, zumba kachini. Suju zodi gani ankuonge mgodi. Basi uzi waze kuzuma noti. Hapo mefika, neto chino wanamani mshidi wa kila vita. Basi ka, ka. Akatika unapo bingi baka chini. Mimi za kuna niacha na baki. Gela mdondo tani uwa. No man I hit the police. Wait, wait. Oh yeah, why hit the police?